zala bavana woman ba woman
zenzo zala bavana woman ba woman
nawozo zala bavana uzuma woman
nawozo zala bavana uzuma woman
zenzo zala bavana woman ba woman
zenzo zala bavana woman ba woman
nawozo zala bavana uzuma woman
nawozo zala bavana uzuma
babe bale
Yeah, I saw you, I listened to you.
ma vusi ni bafana wam azolu ya lezongomo we bafana
yako nyingunze nyombili asike zina ne two multiply by two wenza for me jimnyan koche kwa kukrese mtane ufu kuthiasho ngaphakathi inkuze mafafa bathi abayithena bebavula kungalo zinje fuze zeshinga umuhle ndoda azayiqeshikakipa incinci inwadinitanetamanje umakwenyukele imsipho yendovu intunja bebhekele usibonde mkhonde bakuvala ilwanga yesaba mafini ithi kuseyimina njalo wethu ngufutho olumaqoloqolo lugoda mani isithetha ngendlala efuduli isikekelibomvu icolo lami ngimfumene tathi mhleka ngithi kunjalo kunjalo wethu engiphinde ngabuya funa kulo nyaka ubuze Kita cukup itu alung masa kena tiada mukjat jadi cakap misak jadi cakap cakap lewat jatuh mukjat bumi sebun jalan yo eh johamus si nak ulang kau ibu aku mumpetai kau jago di bebe muka aku kamsi dua lo jangan tahu bebe muka saya kuwana kau bintia bapu pun pasang salam awal bukzalu segala macam mungkin zane boleh makan kau konya filatele utumbu tumbu zufu kila Isho ngoba ngalela ngayibiza ngkosi nonke nayibiza ngamakhosi Ake ngibuze Ikuphi inkinga ma ngintule ngabalandeli kulo mculo Njoba senibabiza ngamaphala nje Futhi nina Ngithi ngisakho lokhu ngintule njalo xa kulo mculo ngoba ngomakhaleluba Bawuthathe 200,000 imtimbili kangelo fika uyikuphuka neza Bawukupho wena Sawina kwinkucuzeka Moses Mabhida kwakujulayi khona njalo ngo-2017 Wow, boy! I win the best man standing, my life changes award. Wow, boy! Getting down on the internet, download the number one number one music. I'm getting into the middle, I'm getting over the man, I'm not going to let him come on a buffet. Says the now one man. Getting home soon, I'm not in the other woman, I'm a fool, 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 Ngithunga umjabuza ayithenje bumnyameni ngesabu ithintyele bumnyameni Inkani yomlomi yaphelele bumnyameni Vele inkosi yayiqeshele bumnyameni Ibindya wena wasekhulumeni Ukuthimula kwenje emnyama kwinika ukuthula emhlophe maqhabaqhaba ntiziyeli kuni ngemsebenzi yayini Ukunyana zebe ungayivuthi makhuthukezela Nisho kwintaka zelonga mtshakatshakana zimbile ngayithola ijakini Imjalo wethu ngucekitye zimnike ngumfazi amanqinji aqhoza ngentaba ngikazana naphela inkobe kakokolo eshayinula hawu ake ngiyibuzele nje ngibuze ngibuze umthethweni ngizondelana yini ngampela ngampela ngenixake ngayo ngoba wonke umuntu ucula ngomlomo wakhe now no one nami no one abanye bazibeshaye neyiginji kodwa babizwa ubhana nami angidlala nasiginji konakele yipho madoda ake ngizwe kahleke namhlanje Ngeke ngizukela kanti. Ake nginibuze ngawani ngawani, mhlawumbe ngizozwa kahle namhlanje. Angiqala ngawe ndoda. Yini ungizondelana? Eh? Hayi, wekuzani mfana ngilalele, yazi le mfana khona uthi. Mhlawumbe ngiyitshela leli bantu ukuthi hayi. Lalela mfana, unishala ingoma nje kukuthi mfana ngithi mfana usukutshatshelwe kakhulu. Hayi, khule mfana ngithi akukhona lutho nje, hayi. Uzame phela nawe usikobelele ngalo muntu wakho, hayi wena. Bese ngizabuwe. Yini inkinga yakho? Ungizondelani wena?
Hayi mina mfana ngithi kuleka ngeke ngizokufihla le yesalo kuleka nje uyaxabhaza wena. Ngeke ukuthi ukatshatshela wena. Uwine wena sikhona, bathole emculweni. Hayi suka igolo njalo hayi.
Oza nawe. Yini ngenzeni kuwe? Hayi mina ngifinele uduma nje ngawe futhi sengalithola sengi-right. Ngi-right nawe manje, sharp. Wena-ke bakithi yini-ke wena-ke? Kwenze njani-ke ngawe? Oh, Nkosi. Amasikandi uhamba uculwa nje.
Hayi mina ngicazi lokuthi wena ubiza inkosi yomasikandi kubeni ungakwazi ukudlala isigingi. Thina sibe dlala iy'gingi. Ekubeni wasithola emculweni waduma adlule. Hayi.
Chaza nawe mnumzane. Ngangenzeni kuwo ngoba phela wena kade uyangizonda. Ungihlekisa inhlinini. Kanti awungifuni. Ngenzeni.
Hayi mina into engicasilayo ukuthi wena waqhama usuduma nje asaqala ngokugida. Yileyo nje into engicasilayo. Nanokuthi-ke nje usilokhu udumile nje kuyimanje nabalandeli abaningi thina nje abethu bayancipha 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 hayi kusuka hayi ngeke
hawu nangomunye nangesala wena-ke
hayi hayi ukuthi wena mfowethu wasu wasura na kosha.
Inkinga yenu ninomona. Anifunu kubekezela, anifunu kwamukela ithuba lomunye uma kuseyo lomunye. Ake nisho lo magama emva kwami. Nkulunkulu sisize, nathi sidume njengendlamlenze, nathi sithandwe njengokuba. Thanini inkosi yamakhosi, nakho senizodumake manje. Imwathi ngumshayi wengoma kuze kujabule bonke abafundi basemayunivesithi bethi phekwabona koku. I-DUT yavuma, i-Mangosuthu yavuma, i-UKZN yavuma, i-DUT yavuma, i-UJ yavuma, i-VET yavuma, i-UNIQUAD yavuma, kanye nongoye liyavuma futhi liyavungazela ngokuhlabana kwaye kokhulu. Iwo lombala o-blue fakaza PK nampo kamshengu yini nanibethe uhlele emsakazweni. Yaphuma phambili yabokhulu baqende bazona bona laba omathembele eginqini. Thina sibe sithembele emazinini. Ithi ubhodle wajika mafulelaneni isikhiye sendiyotshwala siphethwe yini namhlanje wafa ukoma. Sibone ngenkomi yekutshala ithi nhlabathi ukuthi zeyishuka imbodla lapha emnyango. Hawu 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 yini manje wena. Hayi ngibona ukuthi manje seyiqeda ibongo kodwa awukangiphenduli. Hawu ufuna ukuduma ngami nawe. Washatu senashwayela kohlwa ngekulala ngizocula ngenkani ke namhlanje. Akho muntu adumise womunye. Angithi nihlezeni niyacula nini shaya igini kumnani duma phela. Hawu sakala kuphela kuphe emlonyeni awuze nje. Imwathi ngumagada kungwini ehlangaza amabhemu yize uvalo yamunqinquba nethambo lani ngisho inquba iziyafakazo mfisha imfisha umfakadlami phansi emzimkhulu. Angithi vele ngiyathandwa emzimkhulu phambili ngomzimkhulu. Imwathi ngumatambashiya thuba igugu nyawo zeke uziyaqoba ziyafulathela zankumbuza mabhenanyana. Wajabula uwelile umntakamkhulu umquba kaqubu ungenqeni uququde uqadolo vele iqaqa kamzizi ukunqunu. Wajabula uzimjalo uzinika umntakaliyela. Wajabula umjonsa ongadonseka uma uthi udonsa vele kudonseke wena lo udonsayo. 2 multiply by 2 kunye kubili kuthathu wakuthatha kuyabhansela. Kodwa mna ngithi izingani sesiyohlangana kwidiski yami elandelayo emva kwenyanganyana nje imbili bese kuphinda kuba njalo. Angisaniniki ithuba ke manje. Iwalambala